smash hit. It's a smash hit. It's a smash hit. Impilo yanamhlanje njengosizi faso dam lapho kushituzu ukwithu mungabazophinda ubuye in life never give it up impilo yanamhlanje njengosizi ufaso dam lapho kushituzu ukwithu mungabazophinda ubuye Safiki corona sasesifika inhlupheko Safiki corona sasesifika inhlupheko Safiki poverty kwaseqhuminga nono Sizwe simnyama salala malunde Sizwe simnyama sasesithwala majack Sizwe simnyama sasesiphela inhlonipho Sizwe simnyama sasesithwala majack In life never yeah,